I swear to God for my life that I speak for my heart. Shawai kupenda, let me see your hands up.
Classic music.
Mwanga umeingia kizani. Nyota yetu inafifia ngani. Ndoto zetu zinaishia njiani. Mapenzi yetu yako mashakani. Mapenzi ya vikwazo mitihani. Kila mmoja naumia ndani. Tulivyo anza mwanzo siku dhani kama yange potelea hewani. Kwako nilijifunza kupenda, sikuwa na pumzi hata kuhema. Kuwa na wewe mazoea yakajenga, ukafanya ni kuwaza kila same na yokwenda. Yakwapi, yakwapi almapenzi yale yakwapi, yakwapi mina wewe tulikuwa hapi. Yo yakwapi, yakwapi almapenzi yale yakwapi, yakwapi mina wewe tunaenda wapi. Yakwapi, yakwapi almapenzi yale yakwapi, yakwapi mina wewe tulikuwa hapi. Yo yakwapi, yakwapi almapenzi yale yakwapi, yakwapi mina wewe tunaenda wapi. Tumepoteza, tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza, tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza, tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza, tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Ule wakati hujui ushike wapi. Nafanya kitu moyo wako hautaki. Kujuliza maswali majibu hupati. Ndo ya kutapatapa kama mfamaji. Sometimes hisia zinakudanganya. Unatangana njia hujui la kufanya. Uwezi kukimbia unachokipenda sana. Unabaki unaumia akili na kuchanganya. Tunachit wakati tunapendana. Tunapendana vip tusipo aminiana. Mina wewe mebaki kuzoeana. Haya sio mapenzi, mapenzi ya kute sana. Mwanga umeingia kizani. Nyota yetu inafifia angani. Ndoto zetu zinaishia njiani. Mapenzi yetu yako mashakani. Yakwapi, yakwapi almapenzi yale yakwapi, yakwapi mina wewe tulikuwa hapi. Yo yakwapi, yakwapi almapenzi yale yakwapi, yakwapi mina wewe tunaenda wapi. Yakwapi, yakwapi almapenzi yale yakwapi, yakwapi mina wewe tulikuwa hapi. Yo yakwapi, yakwapi almapenzi yale yakwapi, yakwapi mina wewe tunaenda wapi. Tumepoteza, tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza, tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza, tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza, tumepoteza mapenzi, tumepoteza.
Ule wakati hujui ushike wapi. Afanya vitu moyo wako hautaki. Kujuliza maswali majibu kupati. Ndo ya kutapatapa kama mfamaji. Things ain't gonna be the same again. Mambo yalivyokuwa mimi na wewe. Baki story ya kusimulia mapenzi. Mambo yalivyokuwa mimi na wewe.